Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Sekira bon tinno to jafodon se bidde jena yambe ka jabbiri ki do watto juno minute goto holitindi wi do magazine parlante l'environnement jabbi don o competiteur wi de ko nayiri bangal bonandaji ngada de feude bidde adame ne kanko no dirtel Alhassan Ag Abdul Azizo holitawi do wonde sarede nokko no dirtel CPI tangal bonandaji Ansar Dine wat non nokko no dirtel Tumbutu watto juno nabama nokko no dirtel Alahe le di pays kawtal chapantute tatapal fedde Union Africaine de anyaaji pama ton wattu jono kon ayri bangal jehol e gorno han yafinire da kule leede leede ele yo hobe carde final fiugol ballon Egypte 2019 kikira hande malena hani fidude e leede Côte d'Ivoire ndi wakkat sappo e jagom yamde yoge e kettino e ka collective de malen jogi kaborde no han tepiran yaadi yaso sakirab di wono sembe kabaruji dimi jogi no do betande di bismillah mo rod e hedaade holitin diwi de kanko no dirter Alhassan Ag Abdul Aziz got e jaddin ko nangado so naba nokku no dirter CPI nyaloma hande mo han holitede yeso sariya nokku no dirter Alahe le majjuno holitan wedo ko mo Haifa ko mo sikkita nyaloma hande no hono bonandaji di Ansar Dine wono hitande 2012 fayoti 2013 le ngalure tumbutu de kanko pro kirelo mo han holudi nyaloma hande ko nangata horno dido bonandaji ngori fa kebe famtar ke en Mamadou Samaseku
torraji chatudi yanugol wargol hello en ko iko nande mudum e kanyadun ki pali fawde e ciudik manidi dina e tawangal hono dum e bandun en goni der talkuru kay fali di bureau procureur o jogi fawde e Alhassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud do dawtre hakki pazuji temede juy e len kabaru sarja hakki yontere won ko juge en ko weta chambre preliminaire gondinan ma wasa gondinde di do kay fali di kanko procureur o na hani yaltinde dallaji kulitoji juge en be wide cikitat o jati golli di do bonanda jidi soni jizambe jabani dido dallaji en neldon kabar mudun no nokku lolido chambre premiere instance gollurde hande humtande hore kabaru sargungul do mo kabti ben lede france nangi le livre avril 2017 der sahar lede malindi Alhassan Abdul Ag Mohamed Ag Mahmoud nabama wattu mars 2018 do yela procureur kanko wondi do bo malinke kando sarede der cour pénal international tiagal Ahmad Al Faki kanko jukirama dubu jennay udugol kaso danno gila lewru out fitane 2018 to sudu kaso e koso woni der royaume uni
holitindi do wattu jona yimbelbe toraji jotti le ngalure tumbudu de kay collective dan domti o do seriya sari o do tinno wadire do gongali majjum be biso sari o timibe kaaja totede hakkeji mabbe kede goto tumbuto ko sifi do han mo ha jabay hala mudu yinde do facci tango dum woni Mamadou Samaseku
ko min jili kay yu torrabe be mbaba andude hakika ko dum sabi kanko Alhassan o e kala be wondi non be ngadi do toraji di ko sambi dum andaga fa hande sabi neddo mbodo ne e yoptere mudum beto goto tan kule de welito latidi famede yotoraji latidi sababu yoko kay kadira ki jike goto hakunde yimbele hewbe denna ko min jeli kidi be fuf nata e juude mbawa dum sarede yo gonga non kani holade sarede lidi malindi kan ko baro di wurdi bokar jun o tiddi di bawa hun tande hore denno men ta yuri wide CPI tan wawanta dum min gikane hun tangol hore mudum no handiri bangal sarede ked anarndu foy boyata
kabaruji li leedi malikane kabaruji sijo tamani fuso ngabiddo whatsapp o do mbay hewuti dum ton binde sijo tamani fewde o do numero chapande jeddi jeddi mere go chapande joyi jetti mere go sijo tamani boto chapantute tatabo fedde Union Africaine dum fuddi dum woni ko dum fuddi ko holitam wiade kenyan anniya goto kanyu bamale nokku no dette nyamayli lamorde leedi Niger ndi wattu jono be cinniti ton dido talkifa be to yalla hono jahul e garul han yafed hakkunde dedo leede leel o do botano wondi e wadde wakkati nde wayde jam e deder wondi hebude sembele le fol sa hengel fu e mangal mudum fa kebe famtar faande kebben Mamadou Samaseku
inde do hunde mijande gilla jingol fedde UEA lati do UEA wakat jun o dun der hitande 1963 jagal dubi chapan jo e jagum woni ko alhali yuptere jagu hakunde ledde runde de hebe humtine de hore ngal lo chapan tati e tatobal kawrital Union Africaine lati sababu ledde runde Afrique hono Gabon e Kenya Guinée Equatorial mbawa yamirde hinade ngal lo kawral lulel ngal zlekaf denno du ledde chapan de jo e nay cinbe dum yo noga e jo ngoni yamirde golle mudum zlekaf lato sababu yidwere kebe runde de chowende didi dina ledde ɗe yirude ɗe ɗum ko holliti hoorejo commission union africaine e wi hooreɓe union africaine zlecaf o yo lumo yimɓele milliard goto eko fawi keɓe nduɗo lumo yottoto fa ujunaji temettati milliard di kalisi dollar tawe kabaru duwan wala hen torraji nder keri ɗum wala hen nden no kabaru jaagu e leyɗi ɗo nokkuji ɗi latto sababu yirwere gollirɗe e heɓol golle sukaɓe nden kala ko woni witta witta ɓuytoto sanne yalla zlecaf o na heɓa lawol laamiɓe leyɗe ɗe jeebaki fi kala ko woni hewtagol jam e ndenagu nder runde afrique hono leyɗe yoga sahil ngel mali niger mortani burkina e tchad e wi moussa faki mahamat caggal kabaru zlecaf o projet mawɗo heƴo golleji ɗo e hitande 2063 yo dawrude no basiji ɗi fof timmata nder runde afrique ɗo e hitande 2020
no jam e deƴere hani wartirde ley wuddu leydi ndi kañe ɓadale muɗum fuu hollitama wede wattu joni o kabaruji fina tawa fa yetto e attabiyaji jamare nde waylito fina tawaji ɗi tawɗen ten ɗiɗon hani tuguede ɗum laadi ko sababu so fedde heere ɓangui leynoga e jeene lewru juin hitande 2019 to sewara to ndeɗo fedde ɓe kollitiɗeɓe ƴewtoto yallah hon amiri en fa yettoyo yimɓele laamiɓe kabaru jaaliñi e dinaji wonɓe toon ɓeɓe kani tugiradi ɗum saabi de ɓeɗo yimɓele joppirama caggal yallah jam e deƴere an hewteli nokkule mabɓe ɗe kedema kanko noddirtoɗo sidi ongoye bawo komo sifido hendo faccitago Mamadou Sama Seku
leyya fof eɗen nawtoro dabareji taccaɗi pondaɗi fagasa e hakkillo amen minen ka yoni ko nawtoroɗen tawangal mamiraɓe amen en nawtoroɗen ana wara temeɗe temeɗe duuɓi jam e ndenagu ɗum tan ɗum latanke en laatiɓe sababu marde ɗum fa yetto e amen minen hande goni ñeeɓe amen ɓe amiri amen ɓe donsoɓe e ko nandi muɗum ɗum banggal almami en e moribaɓe en saabi dawral na woodi noon sanne hakkude amiri gure en e kala kumaniɓe kabaru tawangal sinuji ɗi fof hono ɗiɗo dabareji min kasindini yon ko yimɓele anda dabareji huuɗi nawtorte nder gure meɗen ɗe yo gonga tottudal hakkillaji kewɗi kuncanama hoore ka e landinaka holnoon ɗum hanirini ana hani ɓe mbawa hallodirde gonga nden dabareji kantiɗi keɓete
figol ballon coupe d'afrique hitande 2019 ne to égypte ñalawma hande o yahoɓe carde final ɓe fo ana hani andede jaga boule mali ɗe garan piide ley leydi cote d'ivoire ndi wakkati sappo e jeegom yamde kanko ekkintinowo guɓal mali ngal ɗum woni fa yetto ekkintinoɓe guɓe mali gomɓe ley leydi ndi ɓe kolliti wiide ñalawma hande o haalaji mabɓe ɗi kayya mali ana wawi heɓude dow hen ngaalu no hani ƴaɓɓirade yaade yesso keɗema kanko noddirteɗo nohum janne o komo sifi dow hen dow faccitago Mamadou Sama Seku
ngal ɗo kawrital yo ɓuuri foof ele hakkille mabɓe nde laato fedde tekkude landinade no fewiri ɓurne foof jogade soboyi banggal kala ko gollete so défense so attaque so ɗum nangol bi e wattu muɗum ene mila wiide hono ndeɗo fedde wawata heɓde ɓuural noon ɗum jelirimi laato fedde men nde men jogui bawɗe mum jaate alahaaliji ɗiɗi goodi ele hon ɗiɗo maccuji hana fi jaren e hakkille noni e jompitotoɓe batte nden cote d'ivoire gañi fewde amen ɗum yo forati mawɗo sugol amen wona fewi leydi cote d'ivoire han laatade sugol amen pati fewi wasude fiide ballon e wattu muɗum so gueɗe goɗɗe kay tinoɗon heddade ko gonɗen huitiemde final coupe d'afrique gonɗe muɗum ana hani piendum carde final coupe d'afrique o ndenno en gaɗan bawɗe men foof yalla eɗen gaña hakkillo jogade ɓuural santi yombitingol eɗen jogui piyoɓe ballon mbawaɓe ɗum hewtimi malinke mijo am hani tan laatade heɓde ɓuural
coupe du monde fiyoɓe basketiɗ woni firoɓe ballon juɗɗeɓe hollitama wiyede joni woni arande runde afrique nde yettoyo fa nokku noddirteɗo final mali kañum sukaɓe muɗum ɓe keeɓi yetta toon sukaɓe ngala duuɓi sappo e jeenayyi kaɓe keeɓa e ɓantude coupe o yesso états-unis états-unis wattiɓe baddi capanɗe jeenayyi e tati kamɓe ɓe keeɓi baddi capanɗe jeɗɗi e jeenayyi
studio tamani yo paabal laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
sikirab ƴeelo ne ley région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo kuli koroɗoɓe kollitide fedde neɗnodirte cri 2002 ɓe gaɗi toon batu mabɓe yogae haalaji ɗi fo famminde jamare nde no kabaru laaɓal worni eno yurku yurku hani heɓirede le nokkule ɗe ba jamare nde ɓamato attabiyaji lobbi yella kabaru laamu lobbana heɓa yaade yesso ley leydi meɗen ɗi sey uruɓe gardan faɗo koroɗoɓe kolliti wiide yontere hiɓɓereɓe gonde wadde toon immadaraji ko nayiri banggal finatawa e birki sembe cenɗi to koroto ɗum fuɗɗi ley joyi lewru juin ƴaɓɓinoon ndu sisil moɓe cuɓi wattu joni yallah hono jaam e deƴere hani wartede hakkude jaalini gonɗi toon ɗi fo lanniɓe goɗo heeƴo fedde nde ɗoddita fommok kañe fink bis sikiraɓe ɗokkatter beete hande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗon noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam
Sido Tamani.